Ngifunani?
Yebo, ngiyazi ngiphosa ukhokha.
Tshelana nophala le mbele ukuthi ake ngikhokhe leyo mali. Ale nyanga asengiphuza khona. Ngiphuza kamhlongo mina e-Tavern, yazi ke? Sohlangana khona. Ami ngiyeke yini mani? Hayi mani.
Lord, we can all tell stories. Not to make you put on, give you a sob story tonight. But sometimes you get down and you think, there's some weird people in this world. The only part of preaching is, there's people in this world that says all the right stuff. But they have a weird spirit.
Aziyam. Fowethu, hayi fethu, yazi ukuthi fethu ngithi angikutshele ngalishandisa fethu.
Ngithini mnalami?
Hayi, kunomjito engamfili kahle fethu.
Yini ubalo mfethu?
Yabona umjito lo kuthiwa uSkuva fethu, yangumuzwa fethu.
Hawu fethu, yini fethu?
Hayi, ngathi yaphrithenda kakhulu yashandisa.
Hayi bo fethu, awuthe grand, angikaze ngize lutho phela olubi ngayo
fethu. Hayi fethu.
Uskufu makulufu mabhamuzu shisa nkawuza chuzu makahlela bharibu bukubuku yaliphezulu ncu buka thambolinyo maphahla ngesithupha hlakaliphi isipho lezi sithatha isidumbu sakho mase zisiphakela izinja zimise usikizi zonke iy'gebengu emgedeni ngomjiji ukhokhovula umagulufu mavula avaladlela stradini kwi-president abanye bathi umandela umarufathi umakhekasa ugoqe ngokuhleka umajayiva ahleka nesitha kanti usakhanda iqhinga pathochero pheripheri izinto ey'nuko kwestrobheri ungadideki leli hansi lento uyigoqe ngepeni usangakudansisela umqondo ngamavesi ebhayibheli usanokudidisa nomqondo agoqa fase ngoqhonono usanokufasa iblak ngogoloko masegezi zona usanokuphuma ngobumnyama buye kusela phethe umnotho unhlangunde nosoyayo iy'thakazelo zalolofo
nangilo gayo uSkuva mpethu abe-right umbone
eyi ngeke ngangitsheli ngoSkuva ungangitsheli ngoSkuva uSkuva uyawathanda amantombazane o
ukwazelaphi-ke wena lokho
lalela ngikutshela into engiyaziyo
mina lo gayo mpethu ngiye ngibone e-right uyakwazi ukubhalansisa iy'nto zakhe
kodwa mina ngiyaphisa ngiyaphisa
as much as kuwumfana waselokishini but into yakhe ibhalansile umbeninaka
ngeke uyawathanda amantombazane lo gayo
ngikutshela ngomaphezulu dusidinyela zulu laduma mawumphikisa phohle laquma didisahleka kwaqo gijima lalaphenduka hasterube vali stradila stradile muhlobisa ushakivala ugulufa ngempeni ukuphithemba mahumusha duduza mr storyteller ngelirik inhliziyo egeza udancol udancol inkundla ihlokomisa umalala negani ma ungakhokhuza kukhokhela igani khaqapa kaqicham kwehla ikhofini goodbye mawumbuba yibhubha ekhaya ubizwa ngosiphamanti isibongo sakho ubiza umbambo ufika emshadweni enga-invayithwanga fika tshontshuba nakwi-event engabhukhwanga jika qopho mlalo yena kasophethe igatara manje zonke siyadara sitha sam sitha down sitha sam shisinkaus bathi udankeni ukuluva lezi thakazelo zakhe
hayi bo bebe wena yini uthanda ukulala lezi ngoma cause mina imeseji yala ngizwa nozwani
hayi bo ingoma zalo mfethu ziyi-right kabebe yazi ziyakha
hayi bo phela hayi bo kahle ngibona wena ngizwa into eyakhayo la
hayi kuyinika ithuba bebe uyilalela
hayi ngeke hayi ngeke
ukuze nemsebenzi yakhe yazi umsebenzi uyanikela ngisho nasi
hayi
khasha
mina into engizwayo uyizwa hayi no uyizwa
umaqinisa thambisa gijimisa izithe emini ebusuku mthakala jomba mashumori yajerusalema ebaphakamisa umahogela imali ngamakhali iphakethe elistripa umafihla ibhawode emqolo nokholphuma mayidinwa umadidisa udikadika odwinkidwinki ubapha uswit sokugcolisa idibadiba mawuyisithi uyagwinyisa umafihla usizi ngesimayile ekuqasheleni ekhali efihla barihlehla makayikhipha le nto ihlehla iyakhwehlela akanakukhekheleza mamsukele uzokubamba usuwedwa uviwe udwebe isikhathi eside kodwa uyajeza mayiqeda ube mzuzu usiphukuphuku lezi thakazelo zegulufu ezilotshwe ekukhulu ukuthi umayiqhamuka kugoqa namathumbu ukuqhaqhazela iqulu mayikhuluma kwenathula makancapha kuduma izulu mayizamula kunuka ukufa mayithimula kugqitsha ithulu nakwincwadi nje zona zikhona iy'thakazelo zekruger ha